Many years ago, I observed.
na saa enti na ehia sɛ biribiara ɛnyɛ deɛ kɔtia no na ɛno mu nyɛ adanedeɛ ne a ne mu a ɛboa wo ho nyinaa na sɛdeɛ ama yɔnga kaeɛ no sɛ makoma na gyidi wɔ makoma mu te sɛnea na yawo wɔ makoma mu no ebi nso wɔ hɔ a sɛ wɔkɔ ahɔnkyerɛ mu a na wɔnni ahoɔden Simon's rider was a Campbell. Nipa baako te sɛ Simon's rider na ɔyɛ Campbell panyin bi a ɔwɔ asɛm mu nso ɔne ɔsodifo Yesu Kristo bɛdi nkɔmmɔ. Na mmerɛ a wɔte akyire asɛm no, ɔbɔ no su wɔ ɔwɔ yɛ asɔre mu na ɛde asɔfodie tumi maa no na ɔfrɛ no nso ɔnkɔ wiase na ɔnkɔka nyame asɛm. Nanso mmerɛ a wɔnya krataa a ɛfiri First Presidency ne nkyɛn no ɛkae sɛ ɔmmɛyɛ ɔnkɔka nyame asɛm no. Obi twerɛ ne din foforɔ bi wɔ na saa ade ketewa yi a ɔde yɛ nso no anso n'ani enti maa no dwene sɛ na ɔnyidie sɛ saa adwuma yi afiri nyankopɔn ho ɛno nti no ɔtwe ne ho firi asɔre mu na ɛhyɛ no ɔbɛtae Joseph Smith ne asɔre no na March wɔ 1832 no nso no Joseph Smith ne Sidney Rigdon so ɔmo ɔwɔ time wɔn so bɛyi wɔn bɛtwe wɔn firi wɔn fie ɛde kɔɔta ne ntakra bɛtare wɔn ho na wɔte sɛ obi nso ɛfrɛ Simon kɔɔta no aka no wɔ he no Simon Rider na ɔwɔ gyidie wɔ asorɔ mu no ankyɛ koraa na ɔbɛhwe ase ɛnam sɛ obi twerɛ ne din foforɔ bi ti no ɛhia sɛ ahokyerɛ yɛ kɔmmɔ no sɛ ɛso ana sɛ ɛsu a sɛneɛ yɛdi so no nso bɛtumi asesan brabɔ ɔdifoɔ yesu Joseph Smith nso ma fakyerɛ bi a ɛbɛboa ma nso yɛhu sɛneɛ a yɛbɛtumi akɔ nsɔhwɛ mu wei adeɛ a wɔbɛsua mmerɛ a na ɔwɔ liberty jail mu no nso no ɛyɛdeɛ nso a ɛbɛtumi aboa ma yɛ nso yɛasua sɛ nipa bɔne nso bɛka wo ho asɛm bɔne na sɛ onyame fra wo sɛ womɛkɔ nsɔhwɛ mu a anaasɛ wɔmɛfa wo nto tokuro mu a anaasɛ wɔbantamfoɔ nyinaa nso sa bɛka wo anaasɛ ɔbonsam ne n'akyirifoɔ nyinaa nso pɛ sɛ ɔkum wo a meba mepɛ sɛ wonyini sɛ wohu sɛ saa nneɛma nyinaa nso ɛbɛboa wo ma wɔyɛ nipa a wɔahoɔden mu paa nso ɛbɛyɛ adeɛ ama wo na saa asɛm nso yɛ asɛm a ɛhu mu ɛsiane sɛ yɛagye nkwa yesu kristo nso no ɔkɔ saa nsɔhɔ yi nyinaa mu bi na ɔbusane sɛ yɛdi mu kyɛn no anaana ɔno nso se yɛbɔ sɛ mommɔ mmɔden ara sɛ mommɛsɔ mo gyidie mu na mensuro ne nipa bɛyɛ ɛsiane sɛ onyankopɔn bɛka wo ho wɔ wo nkwadaa nyinaa mu mfie a ɛdi akyirɛ nyina no sɛ Joseph Smith kɔɔ so ara sɛ ɔbɛkɔ nsɔ bebree mu nanso ɔde didiɛ mu ma ɛsan fate mu sɛ saa nhomatuo a wɔafrɛ me sɛ memfrɛ mu nyinaa no yɛdeɛ a ɛte sɛ ɛbunu no a mepɛ sɛ mfrɛ me sɛ mensɔre menware wɔ mu no nhyira wɔ ma honhom mu nyinaa ɛsiane sɛ onyankopɔn ayi me afiri wei nyinaa mu na ɔbɛkɔ so ayi me afiri wei nyinaa mu no Joseph Smith de gyidie no a ɔboa no ma wɔn gyee ɔbonsam sɔhɔ nyinaa so no ɛboa ma yɛhu sɛ ɛhia sɛ yɛ nso kɔ ahosoro sɔhɔ mu a yɛbɛto yɛn ani afrɛ nyame ho sɛ wodwene sɛ obi ayɛ ɔde bɔne bo a wɔyɛ abusuani anaasɛ wɔdamfo asɔreba baako anaasɛ asɔre mpanimfo anaasɛ obi a no ne yɛ adwuma koraa no a anaasɛ biribiara koraa no a obi a ɔwo nipa a dɔ no wɔwo ayaresɛm ohiasɛm sɛ nneɛma bɔne a wiase nyinaa no ɛhia sɛ woa bɛbɔ mmɔden ara sɛ wobɛyi wo ho afiri wo nyinaa ho so na ma wo gyidie nsi penten na mɛma wo kra ho da na dan w'ani hwɛ awurade fa gyidie a wo nyinaa to awurade m ho na ma ɔno nso mmoa wo na ɔnso w'adesoɔ nyinaa no na ma n'adom nso mmoa wo na wahyɛ yɛn bɔ sɛ yɛnkɔ nsɔhwɛ biara mu a ɛnyɛ nsɔhwɛ a Yesu Kristo ɛntumi mmoa ɛnnane no ma no nyɛ ne deɛ na mɛma nneɛma bɔne bi ɛkɔ so wɔ wiase no nso no ɛntwe wo mfiri Awurade nkyɛn na ehia se Awurade Yesu Kristo ma ne hunu ne nyina nso e boa no se me ya obehu nso wa ye nyina hu ye no na na jen kwa na jen na jen sem nso ya de a e fata ye nyina ho adwuma edimi wa asase nyina nso no a Yesu Kristo ye nso no ya de a e mani tumi e mani kan se se betri ye de akoma nyina beba Awurade mu a na de ye didi e betri ne mu near D the Maran Samson near Sunomino, were painting here. See, here waiting in our own so obey ye free, upon some Samu. And now ye kai, yes, Christo, Easter, and a pioneer snow. Momanka, yes, Christo, or noa, what do you woo so? Me dear dancing, yes, sir, obey Kanya, where ye name the beer, a sense where ye no cray, and ye acquaint, where yes, Christo demo. Amen.